studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio Tamani oɗo saha yo sakiki moɗo Ousmane Diko haalantan kobariji gonɗiɗo ɗi ƴiwde men zan de la presse lebbe makko Mamadou Ouattara wonene en to ɓoggui janɗe to. On sikkitaɓe laatade jiyaɗinkoɓe caami keña e dow campement Kangaba nokku goduɗo ɓadagal Bamako e wi ministre kumani ɗo ndenago leydi meɗen ndi ɗiɗon keddike hen ɗiɗon du mbarmi. Faali jamma nde ka larwade nokkuji ɗe ana wondano e wi ministre ndenago leydi meɗen ndi tagumay so noɓe gollirini ana manina golleji jiyaɗinkoɓe. Walde hakkude sinuji du waɗi ley laamu motti le wuddu leydi meɗen, yimɓe jaɗɗon keddike hen e le walde hakkude fulɓe e haaɓe le cercle koro o. Dardiral faamu jande bak fuɗɗan beete hande le leydi meɗen ndi fuu sewana kidal, yo jangoɓe ko ɓuuri ujunaji temedere e sappo e ɗiɗon gaɗata hikka du. Yo ɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e dow studio Tamani. Yimɓe hewɓe jomɓen kaɓorɗe caami hono ñande alande hono dow campement noddirteɗo Kangaba hôtel ɓadagal Bamako. Ministre daraniɗo kabaru ndenago leydi meɗen hokki taƴiral oɗo kabaru fa warde e timmoɗo kikiɗako muɗum. Hono yimɓe ɗiɗon keddike hen debbo hono noddirtenoɗo du leydi Ankadu France et Gabon ana e ɗiɗon ɓe keɗɗene Mamadou Samba Seku.
Luttel lollirɗo campement le Kangaba gonɗo nder dugakoro e furnage ngalluro nde yo nokku ɗo tubakoɓe jiɗi fa sanne ɓuuri foof nder weekend ngaji ɗi. Keƴaɗo haala ministre humanide ndenagu Baba Cissé holliti wiide maggal paɗen ɓe jottike nokku o, eɓe gondi dun e immadaraji e lewi makko wattu jun o nokku o ana juuɗe ɓeɗo maggal paɗen. Ɓe laatiki sababu yimɓele nogayon ɓe nartotoɓe dina ɓe nanginon ɓe foof joppitama. Kanko ministre humanide ndenago holliti wiide yo bonandaji jaɗinkoɓe noon solasaɓe leydi Mali ɓe kuncani kabar muɗum hoore hakke nogayon yimɓele cuutiɓe fof joppitama.
Faali jamma nde ka larwade paale ɗe ana wondana keña. Ministre kumaniɗo ndenago leydi meɗen holliti yo ɗum golle waɗoɓe torroɓe noon. Golleji samɓe dow hôtel ngel ɗo ana mandino tagumaysa golleji torroɓe. Wonko général Salif Traoré ministre ndenago leydi meɗen sefi keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Nous avons été alertés vers 16h.
Wattu lasara woni komi andinama ɗiɗo bonandaji ɗon e ɗon woni komi nelli tun sollasaɓe ko ɓeɗo jottiki tun woni ko gadɓe bonandaji ɓe dogiyade nder kaƴe ɗe. Ɓe gottali ɗum ɓuɗitinde yiite dow maggal paɗe en ɓe e fuɗɗoɗe ɗe. Mi meeli noon yo golle bandiji noon kano ɓeɗo dawri golle ɗe waɗi somin paami wiide wona fewi bandiji noon. Nden hakkillo amen yo bonandaji terroriste en noon kambar ɗum kanko procureur humaniɗo kabar muɗum warde e yimɓe makko. Wattu joni o kay immadaraji ɗi na jokki huncanede hoore yimɓe nogoyo gonnoɓe nder nokku o foof jaltinama. Ka miɗen metta hultinde on wiide yimɓele ɗiɗon keddike hen. Goto o iwi hen caggal ko barmi ko maggal paɗe en ɓe ɗum jiiti tew neɗɗo goɗɗo nder nokku o. Yimɓele ɗiɗon woɓɓe kañe maggal paɗi goto ɗum barmi. Miɗen jokki wadde lugugol wattu joni o kay terroriste en ɓe jalti nder nokku o. Ka ɗum watta miɗen gondi e larude cuuɗi ɗi foof nder kaƴe ɗe woni toɓe jaari. Nden ɗum wona fe hunde yafunde kamin jokkan hinade golleji ɗi. Wattu joni o kay tew debbo jeeyaɗo leydi France e leydi Gabon woni naɓaɗo tew neɗɗo goɗɗo o kay yaltinaka
tabonise le corps qui se trouve encore n'est pas encore descendu.
Fa warde hankinka andinama ɗiɗon keddike e ley maɓaɓeɓe e nokku o nonno du ɗiɗon du keddike e ley hono warɓe wadde torreɓe. Soldat si France goto ɗo heddike e ley kasara jemma asowere jañi alan wattude naɓirteno dow nde ko golle muɗum waɗano heedi almustrat soɓɓundu sahel e funnague leydi meɗen ndi. Golleɓe hono gollirɗe hono kananke leydi France ndi holli andini oɗo kabaru taƴoral muɗum. Yo o hiɓɓinta hono nogayan e soldat si en France heddiɓe ley lefol sahel ngol ila e golleji serval fawarde eɗi barkanɗi bangal haɓude e torraka. Kala ko jiɗɗon famitade na hollitinde hakkilleji moɗon mbawi fodde fa e bembe amen ande Facebook na Twitter. Eɗon mbawi du noddude ley numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12. Bak fuɗɗa ley Mali artinere hannden ana ɓuuri hono ujunaji temedere e sappo e ɗiɗon waɗoɓe hono sakaɓe du ley nokkuji teme ɗiɗi e capanɗe jetti e nayyi ɗi paali leydi meɗen ndi fuu sewona kidal o. Hono no duuɓi ƴaɓɓettiɗi ɗinin bak waɗata hikka du kidal ley région gonɗo e hawjunde guɓe ɓanɗe kaɓorɗe keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Kanko kalfinaɗo kabaru daɗɗodiral holliti wiide dattoɓe hikka ɓe ana mbara ujunaji temedere on e ujunaji sappo yo e ujunaji ɗiɗo e temedere on e sappo e joyo ina ujunaji temedron e ujunaji sapo yon e ujunaji taton e temed enjo yon e chapon enjego mwen e jene yon be hitande 2016 yo hake gwato e tope noga e jeti do temedron nyakube e lewi horejo o dabre jiki ulipia ma yalla da undrangal anawate nuhaniri kejabe la mwen e kenye mangal pat embe ndinti nama guleji ndenagu ndara santuruji nukuji uraf ndenagu na wudi urifuf ndara wudi ledindi fahande huleti wide dun dabre jipia ma yalla yurgu yuruguji inakade da undral bak o wadete ndara dakorde nyongiti be ledi malingo embeira to ledi murtantum e do mballa ministre humanire jande ledi murtani e kanye papatobe wobbe temadoro e chapo en yon ndartobe kuncanangal hore der dakorde der ka ngal do dondral bak o walatake to kidal ton hikka joni watta cili joj jukundirdi ko dondral la wasa wadde der odo region gondo le juude gube kaptoje hore jo academic kidal o gondinin odo kabaru der region mo listingaji difu ana udda gilla hitande 2012 ana wara jonte sede joni woni arande ko dondral def o heba landina den der region kidal o gilla ana wara dubi joy
hekadu bako wada le nokku d'accordé ñongiti meedam berra li Mauritanie to yobe temdere chapande nay ngo hon gadata hita non hekadu le nokku je joy ciubade ñongitibe hono ñongitibe du jetti gouvernement fanda odo golle Mohamed Ibrahim Moha mo Mohamed Ibrahim mo d'accordé ñongiti meedam berra haldi ha berte kedda na Mamadou Sama Seku
ci Allahji fuf njettaake ndar dadondiral bakka d'accordé ñongitibe mbera ndartobe be nambara temadron e chapan en nayo en joyo ane mabbe lolirbe CL yu hakki classe ju joyi ndar centre goto kala ko hani dawrede huncanama hore no haniri enveloppe ju jangudi tan min doomi sifa jande LL tan woni do tadale fuf min jali ndar landilangal miden njetta sanne lamu leedu mali o bangal anniya makku wadde dadondiral ndar d'accordé ñongitibe be sabu yuhunde ne meeda ko yede ndar adnaru allandu yu salla kabaru jande sukabe amembe e kiddibe be wasa lutondirde den so be ngarti ndar leedi mali sugula goddo fuf be kebata
hono kabaru denagu le meldu ana wonduna e halede nyande sappe jeegon lewru juin yeso conseil de securite sanu onu pade hedintingo yamiron ministre malata do e cakide lewru ndudo nen ministre darani da hakku mali e leede godde kanyu e kejaado onu le mali do hono nyibi kolde mu en do hono yawndugol fa conseil de securite fa bo darnugol habatobe G5 e wi Mamadou Sale anadif be G5 be an baye faaba de ministre madou e habde e torraka kedana Mamadou Sama Seku
nous nous réjouissons que les pays du G5 Sahel
den kwani sanne odo anya le de fede G5 Sahel de leedi mali woni e mudu dum woni ju inde gubbal dental sola sabe lulirgal gubbal G5 Sahel gal imade mudun li habli terroriste yakou e bonondaji chatudi hono trafika ku podde bonde e trafika ku be adama en sabi dedo gede fuf na sembina terroriste yakouti minen gollo be mabbe jaminaka huntande dun hore derno miden kwani kala ko sawbinta hewtugol denagu yalla miden kinno gulleje amen no haniri edo hulita wiide kanon ko be lefoleede de na anni kambe ko mabbe darnaade ti Allahji mabbe bangal ngal do gubal humani ngal habude terroriste hunda mu inde san
contre le terrorisme et c'est une bonne chose
njeddon keddike en je nombar mi goto aka anana woni fa sanedu e le walde hakunu fulbe haabe le cercle coro le region motio ko heba en nande heedi ton non fu yo dow tewkaado goto jitaado duna do hakkan mudum e koro yo kilo chapande nay fuddiri fa warde kikide kenya ka walde ana wonno hakkunu mabbe nen hamadun hama mayga wonma haldi ton goto gondo ton keddana Mamadou Sama Seku
depuis vendredi ya en dogon ki
ak nyande aljumarende won ka do gorko masimbina do wattumo iwanon lumo wuro dunan yaade der wuro makko o haabe keddibe mati dum wonbe kuliti wide an haani ido golleji motta tiagal horgol gol be ngadi gol woni ko be andi wide yo fulbe golli o do bonanda der commune jankabu woni do haabe be je ka fulbe be na jeya der commune jungani den woni ko haabe be dun puddi masimbinde fulbe be der nokkuji hono bulli en mawuji e ladde en kabaruji kebadi to joni o ko liti wiide jeddon keddike hen jeneyon barmi ana mabbe goto barmudo sanne nabado jati l'hopital muti ko buri holbinde e dum fuf ko fa hande basi o nyifali hakunde fulbe be e habbe be watti joni o jati fulbe be nangundi landinaade yaade to habbe be
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sen garti e kabaruji region ngaji meden kambe famta en commandant brigade du hore de gendarmerie en songo yidi kenya e hore be sema be plateforme be minusma kany e barkan be fa jogal hebana no basiji godude les communes bura hakuno sema e plateforme hore be gube de hono hobbe noti be du fu bi ngolidan fa dejere warta nokuton kasara lawol hakuno mobel nabowel yimbe e camion goto wadi maybe jeyon e barmobe hewbe nokku do hakuno mudde sigaso kiloji sappe joyi nanno sede en ka kuliti yo mobel nabalongel yimbe jwanongel ko duwar ngel goppi camion o e yaltede pon barmobe non nabama suudu dowtoro sigaso ona jeune chambre international kuchala du hokki nyande asowere de ono nyamdu fawarde e chenardo nokku atimebe karangasu ngal dokal barawal e ujinaji chapande nay sefa fabatu ngura chenan ngure e chenan atimebe nokku ton do do kaddu de dido kabaruji hande ke de fa hande yotere ma ana yeso yen tawde jam